Vinyanga, yani kama umeshushwa ayo mongo vopindaga pindaga nikufana nisena nani posh kwini mobeto weni zao la shamba gani mosh tanga kiteto unavyo ngara mama kama rubi ukienda kama unaruti niweke mwenzako mie na data na mwendo
mwendo
chotara manu katahudi uenda unamba ya sudi nieke mwenza kumie mpenda matendo satembea nione michetemo
Singida Dodoma
nisimamie ukucha michetemo
nakoma
shuka chimama kani shuka bina mkoy zungusha funga kibwebe nione
unyenye unyenye unyenye
Na utam kama unalelengeta shika chini gunda mauta macho kama ya bandia mimi napenda ukinitazama fundi nati na kazi ya paka chini uvunguni lazama nake kutoma saa unalia kama kinanga mapigo ya chakacha unadeka kama kichanga shuka chini ma pandisha kidinda ngoi Zungusha, funga kibwebwe, sione
unyenye Unyenye, unyenye Unyenye, unyevu, unyevu Unyenye, unyenye Unyenye, unyenye, unyevu, unyevu
Shuka chini ma,
kata
Pandisha kibinda mkoi,
kata
Hasa, zungusha, funga kibwebwe
Shuka chini mama
Kata
Pende shuka binda mkoy
Kata
Zungusha
Unyenye 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 Unyenye